Tongo Records,
Bin Laden.
Yeah, oi, Rough phenomena, holla at your boy. I'm now falling and I'm falling as si boy. Na star wima, orchestra kati chuka si mna enjoy. Na vunja mifupa na wanabima na fear moi. Oi, upandi nesto pandi shavi. Na supply bars ni teni afisa ugavi. Leta singele, trotrapia, nita switch, nita sound fiti. Vandame rap, mabolo yang, na pig around kiki. Na sina kiki, na siandiki mziki, na ndika hiti. Beki ya boli, Paulo Maldini unapita vip. Kaukuta wa Guantanamo, mkato na lindalango. Kwa adibutu za michongo na streka wana mipasi. My lyrics, 16 bars on my left hand. Booth na chora mistari kwa rizla kuleni. I feel sorry for young rappers, please don't do that. Bonjour, koma sava, bula.
Nasikia harufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenuka mbaka ncha kiupi. Nao tunajua nani chawa nani klupi. Nasikia harufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenuka mbaka ncha kiupi.
Mr. Snoopy Doggy Doe, domo chafu kama vile show wameka. Hujakosea na unaomba msamaha. Kwenu wananiona hata ukizima taa. Maneno yaishi kila siku, yeah. Molin sumtam kama chiku, yeah. Mateso yanakuja baada kitu, yeah. Matusi hayanogi mpaka usiku, yeah. Niache, napoenda sipajui. Ile michezo najocheza wanacheza mebedui. Kila navyoona unanijua na mabraza unijui. Umejaza nyama ile mashine haikui. Demu wako viyatu mkononi ya subui. Katoka ghetto, kupigo beto. Wauni wana shabo huko na pigia. Kapanga, kakonga, kapanga, bankompla.
Nasikia rufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenuka mbaka ncha kiupi. Nao tunajua nani chawa nani klupi. Nasikia rufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenuka mbaka ncha kiupi. Nao tunajua nani chawa nani.
Born to be the soldier, Roger, I'm crossing border. Sober and that's another now here, I thought I told ya. My mama loves me, she has face on me. And when she face me, she first on it. I got tattoos on my soul wall. Pants killing two lyrics, punch a hole. So don't pee down my back in time, it's raining. It's pain to bring back the rain of the witch fire. Samje na sanda na mufti ona na wawua kizembe. Niwambia vita bunduki nye mekuje na viwembe. Wali mwende, aste aste mimkari wa misimu yote. Na deka kama nko shamte kifuani kwa madangu. Afsiringi, samna mpakipofu zadi ya runinga. Fu mna vimba, mna ringa, leo na watoa ujinga. Wakikuambia, ndevu bila hela ni nyasi. Wambie tako bila sura ni uvimbe, au basi.
Nasikia rufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenuka mbaka ncha kiupi. Nao tunajua nani chawa nani klupi. Nasikia rufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenuka mbaka ncha kiupi. Najua nani chawa nani grupi. Nasikia rufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenuka mbaka ncha kiupi. Nao tunajua nani chawa nani grupi. Nasikia rufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenuka mbaka ncha kiupi. Nao tunajua nani chawa nani grupi.
Tongo Records.